nipe namba nkupigie, nikwambie minakupenda vipi. We nipe 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 namba za mama, najue minakudaga vipi my love. Uwangu moyo umeupa nafasi baby, hakuna mwingine. Unanipata basa musoni, wala uzuni tena hakuna. Umenipa ujasiri, minite uchunza ndani ya moyo wangu. Na sitofanya iwe siri, minite tangaza mpaka kwa wanangu. Minatumia TikTok baby, minatumia WhatsApp. Usiogope kunicheki baby, mimoza kuniko chapu. Minatumia TikTok baby, minatumia WhatsApp. Usiogope kunicheki baby, mimoza kuniko chapu. Jibu baby, akili ni mwangu, uje kai, mile kai. Wandu singi si wangu, sikatai, najidai. Oh baby, nite kupeleka mlima ni city, ukapige mapicha, uwavimbia insta. Nite kupeleka na kwa wangu mama, nika kutambulisha, wando wangu maisha. Nite kupeleka mlima ni city, ukapige mapicha, uwavimbia insta. Nite kupeleka na kwa wangu mama, nika kutambulisha, wando wangu maisha. Minatumia TikTok baby, minatumia WhatsApp. Usiogope kunicheki baby, mimoza kuniko chapu. Minatumia TikTok baby, minatumia WhatsApp. Usiogope kunicheki baby, mimoza kuniko chapu. Minatumia TikTok baby, minatumia WhatsApp. Usiogope kunicheki baby, mimoza kuniko chapu. Jibu baby, yeah.